mwana mwingine kama well before. Na kusema kweli girl jua beautiful ni fact. Uko smart toka juu hadi kwa miguu, look smile up like you feel wonderful. Jibrizi na promise so tender baby skiza. Siku na mchana game sarapa na kulinda. That's the word kukupa chochote ukinitisha. Atakani natembela kanisa minda kufisha. Julabu yangu kwako kwa kibaye wezi kaishe. Mavela buo kila time kaijinda na kanisa. Nakupa wakati wawotu ukinitisha. Wacha basa teme aya na so waridisha. Mimi ni pete kwa chako chanda. Nifike popote kokote wakarenga wote ukitaka. Denga, nikisi mara saba kila siku ukipenda.
Girls na mi, baby wangu songea. Shani nao, juhuni watongea. Mimi na we, hadi mwisho. Mimi na we, forever baby. Girls na mi, baby wangu songea. Shani nao, juhuni watongea. Mimi na we, hadi mwisho. Mimi na we, forever baby.
Kitu cha maana, elewa na kupenda. Napenda msichana, sipendi wasichana. Mimi ni wako si wako, amini ni amini. Mimi so player ka DVD. Kwako niko real zaidi ya Madrid. I'm a man girl sina pango. Wakando nisha kupata wena. Moyo wangu uko kwako. Come be babies, ukweli ni nakumisi. Achana na wabonge, wachonge, wanyonge. Na kwa kamba wajinyonge. Ma haters wengine wakonte. Nyuma wakwente. Mbele tusonge kwa mulana tuombe. Yeye atongoze, naye atulinda. Tupishia mikosi mimi na wewe. Pamoja kikosi vitani. Twende nyumbani maskani. Kesho kutwa kanisani. Jia
girls na mi, baby wangu songea. Chani na we, chumbengi watongea. Mimi na we, hadi mwisho. Mimi na we, forever baby. Girls na mi, baby wangu songea. Chani na we, chumbengi watongea. Mimi na we, hadi mwisho. Mimi na we, forever.
Nasema kila love story ina mwanzo. Red roses na kisses unajua ni hapo mwanzo. Tulikuwa close like this toka kitambo. Before hata hii song hit kwa mitambo. Hata jina chimchi maikuwa kwa mawazo. Ulikuwa Kate, nilikuwa Leonardo. Tulikuwa floating Titanic hadi trouble. Before nukulet gone kaku promise love bado. Ilikuwa ngumu for me too lakini ilibidi ni hustle ni get that mula. Nikavuka border nikamiss some new suras. Wako so friendly nina ushuke wakuta. Uko so far hadi musi siezi futa. Bajua nitakuja back to you. Sunajua love you bado. Nina big dreams nikichora that future. Te amo every time kukikucha. Inaitwa hustle najua kuna rivals. My life ni survival. Nina flow nayo si mziki ndio my passion. Na tena kuku love sunajua ndio my passion. Yeah.
Girls na me, baby wangu songea. Yeah.